how do I refresh kila mtu kwa hii dunia? That's number one. Hata uende sasa uchukue pesa yako yote upatiane kwa charity. Kuna msata sema, ungepati hata kazini yako mjinga we. Kuna msata complaint.
Kuna msee pahali, akona position ya kudu his stuff kwa hii country, na afanyi. I think awa siendo na kasirikanga kushinda.
Kushinda wala jama fanyiwe kitu.
Kushinda hata jama wame benefit from you.
Would you rather kiche, live kwa kunia 20 years peke yake, but ni life moja fiti sana, zero regrets, kila kitu ndatu unataka yani. Unafanya kila kitu unataka. Ama live to be 100 years, but maisha yako imejaa regrets chungu nzima yani. Tukikatini ufikiria usimanga tu, eh.
Me, I think to choose to live to be 100.
Mkona any regrets in life we?
Nikonazo chungu mzima, lakini ime make mistakes mingi kwa maisha yangu kabisa.
Na nore minipati a lot of lessons. Siva, nishatoka hapo, sina kuappreciate. Mr. Appreciate poverty hata kidogo.
Bila izi mashida zako zote, izi ma regrets zenyo nasema, una feel badu ungekua the same person mwenye uko saizi, ama ungekua different. Welcome back to another episode of the Nairobian Podcast. Na kama kawa, miu chill na buizongu Moss.
Mimi hapa hivi.
Ni aje Moss.
Fiti kish. Umu kuwaje kwanza.
Nimekua fiti. Wiki yangu I think imekua boa. I think highlight naeza sema ni mvua at least imeanza kunyesha. Zile prayers za 100 intercessors.
Kwanza walipwe. Nataka salo yawe mwezi. Mimi kama taxpayer. Na cosign walipwe.
Au feel ni kama ni msimu wa mvua ama ni wao ndo wamesagoda amewasikiza.
Haijalishi. Unajikuna ile tu akukua na mvua. Hata kama ni ile placebo effect. Wamekuwa appointed. Then mvua imenyesha. So correlation.
Wameperform
bana. So salo ya mwezi jamaa alipo Ministry of Finance lipeni awase. Wafanya kazi yao linastahili
So I think mimi kiongo imekuwa tu hivyo bana. Mimi niko excited sana kuona at least mvua imeanza kunyesha because jua ilikuwa imewaka mbaya.
Kulikuwa na vumbi kila mahali. Na mka kuniambia kuna vita fulani kwa taka kuwatege vibaya sana.
Oh, by the I think hiyo na iliharibu wiki yangu. Ilikuwa Sunday
asubuhi
UFC London Kamaru alikuwa na fight Edwards. Sadly si vibaya sana, ilikuwa decision, judge's decision, but ni very sad that tuli lose, but
I see another black man alishinda bado.
We live to fight another day. Another black man, but favorite wetu maze
alikuwa ni Kamaru,
but
alishinda si mshindani. Rawash anasema hiyo kitu mara nyingi. So aenda kwa competition tu, wajaji za kwa
fit. Na protest pia zilihappen, sijui
zilihappen hiyo ilinikasirisha.
Protest zilikasirisha bado ama bado ni
ilikasirisha? So protest linikasirisha because of the person who really called for those protests. Especially because uki juxtapose na the same protest was not happen South Africa.
Yeah, true.
Walikuwa nakako very organized. Same kuva uniform ndio the main thing, but walikuwa wamevaa uniform yao fiti, kwa street ona macho kiimba, sikuwa nakionga nyumba ya mtu, maduka ya mtu. Ilikuwa very peaceful, so to speak. Hapa Kenya majamali ndatawa na vunja guardrails, jamaa naiba Tomboya Street.
Na msee aki reason that cause ukitaka kufight msee, ama msee akitaka kufight, but wewe uko tu like misi dai vita, unaji like uko humble pase, umetulia tu. Hiyo vita I think haikuwa ngitamu, una get?
Okay.
Cause hata stories za UFC, ndo wale wasee wako na beef. Ndo hiyo inahonga ni exciting.
Hiyo rivalry.
Kana McGregor kitusi msee mwingine. Rivalry inaleta like excitement flani. But kama msee tu unamtusi, but a retreat, like a fight back, kutusi back, show aggression yoyote. Ametulia tu una.
But see,
your fight haikuangi interesting pase. So kama wasee walikuwa wameamua kuandamana, then polisi badala kuaggress waseme tu Buddha, it's your right. Mm. Sisi tutakuwa tu hapo to protect. Atutatupatia gas, tutatulia, tuta sit back nyinyi and chukueni tu hizo placards zenyu muende nazo place mtakoenda. Mm. Sisi tumetulia, tuna get. Mm. Una feel bado kunaweza kuwa na violence ama cause hao pia wanasema polisi ndo ana leta violence kwa protest yao. Once umeanza kutupiwa set ya gas, vita zinao.
Hiyo mimi siwezi kubaliana nao jamaa. Na feel like hiyo example mpatiana ni poa sana but hiyo ni combat sport. Nataka kwa combat sport kuna kitu kama hizo but hii ni political process.
Tu nimekupea hiyo in that polisi wangetulia.
Iwezekani kwa sababu
haiwezekani but wange do hivyo cause kuna protests zingine zimei happen. Kuna time sikumbuki time Rao alikuwa anataka kuenda Uhuru Park. Then kulikuwa na stories za sijui kutakuwa na vita, kutakuwa na vita. Wasi walikuwa ma anticipate vita. Then I think hiyo morning sijui nini ka happen. Mapolisi tu hawaku like hawaku show up, hakuna msie. Wasi walikuwa na dance tu da. Wasi walikuwa na fanya tu hizo mashine ni ganzao wanacheza kama ni masufuria.
Masufuria chini.
Wasi wangecheza na masufuria but once polisi akiwa hapo aanze kurusha tear gas. Wasi ukuwa agitated na hizo even ndo vita zianze.
So unasema hivyo sababu ya hizo protests ilikuwa deemed illegal either hako na the right permit ama hako na the right clearance kuzifanya.
So pole cut off but as a lawyer so unajua you need permit for protest.
Una need.
Me I think Kenya na hilo yangu na ChatGPT yangu.
Yeah.
I think una need to notify police that.
Exactly. So
si permit pase ni noti una notify so permit, boss nitapita hapa na hapa
kuna permit za venue
protest.
So for example msema atakwenda Kamkunji grounds ama kwenda Uhuru Park kama nini. So unapata ni sawa hiyo the protest ni kubalika because iko sawa. And then on that day ndio mko na right za kutumia hiyo grounds ama hiyo venue. That's what yanga tulikuwa tumebook hiyo place na pia ile party na kabook. So kuna kitu kama hiyo
but hii yao ni protest ya kutembea places. Hakuna
so
venue wana book. Wanaenda like wanaenda along streets wakisema because hata hizi roadside campaigns hakuna mzee alikuwa anaenda kwa polisi ku notify mzee una get because okay. I need ku notify mzee unaenda roadside uku simama mali ku
so protest lazima u notify
una notify but I need
no lazima ku deemed like yes tunatumwambia gava tunaenda ku protest na imekuwa permitted that you did
but sasa singekuwa basi kama ni una need permit from gava basi si protest zote zinaweza kuwa illegal
so,
hakuna de gava itasema Buddha we tuna welcome easy protest
was nakubalika kwa sema saa hii gava makarao watakuwa very combative towards watu kama nyinyi mngena pale hivyo kitu ya kwanza hiyo iko deemed illegal kwenda kwa hiyo protest and then na kuwa aggressive na governor na makaram kiambo wetu keni amwezi ingia hii place amwezi fanya hivi na hivi mnakuwa combative so lazima mtakuja kunyu na force ya sheria. So what I was saying is wewe kama msi ulienda kuprotest umeenda kuprotest cost of living insecurity unemployment poor healthcare na gava ku illegitimate for example then what you doing unangoa Tomboya Street hiyo sign unavunja barikade za barabara unavunja shop ya msee unaiba kuna sio liba kwa supermarket fulani imesahau jineo place wakaiba vitu I think on the next day jamani kali na kwa karumanzira akawafanyia mambo akaanza kurudisha vitu so hiyo jamaa kwa opportunistic that unaenda ku protest ndio unakaona zafaidika na kuiba kwa duka ya msee and then another thing which is very sad county ya Bwana Raila Odinga
Kisumu
City hizo sides hizo lake side kulikuwa na lot of vita
Kisumu City si county ya Raila Odinga
ni
sini part of Kenya tumbona na tribute
basi unajua ukiongea mambo ya central unajua central ni kina jamaa
central ni nani
central si ni kwa kina Uhuru au umetoka huko hivyo
na mimi nikisema ni kina Irigathi
sini sawa bado natakonchani wasapira
central
alafu wajaka
Kenya najaribu ku avoid
ni kwa tribal manze
hizi Kenya najaribu ku avoid because unajaribu ku label section moja
chenku ya swali moja sahihi kisha
hizi mali ya story hapo pole nimekuwa
namaliza basi ya swali sahihi nikisema name one leader based on location nikisema Kisumu which leader comes to mind
Anyang Nyong'o
acha uongo
zia professor Anyang Nyong'o ndo
ujamaa
governor wa Kisumu
okay sawa Uhuru Kenyatta Moi Kibaki Moi na Raila Odinga
Uhuru ni Kenya because amekuwa president wa Kenya. Moi pia ni Kenya because amekuwa president.
Acha kitu moja. Hata ulambe watu waje. Hakuna walienda.
Maliza.
Kisumu City. Okay, Kisumu City but
sasa Nyanza.
Nyanza hizo hizo lakeside counties. Hizo protests hizo side zilikuwa distraction hizo area. Ukiangalia mtu kama Kalonzo Musyoka alikuwa kwa Azimio, yeye ni mtu wa Eastern. Sikusikia kukiwa na distraction na property Eastern. Martha Karua ni msio side ya Central. Sikusikia kukiwa na distraction hiyo side ya Central. So what I'm trying to say pia ni sa high time jamaa waamke na wafungue macho, mnaribu kwenu sasa hivi umesema Governor Anyang' Nyong'o bila kufikiria tutasaidia watoto wetu waendelee mbele, tutasaidiaje wasonge mbele. Mtu anza kufikiria mazee wa jamaa lingwa sign hapa hivi cha turudishe, jamaa libomoa basi za county cha tuzifanye repair. Ukiendelea kubia kama wajinga hamta grow kivyenu kwenu. Take care of your county. Yeah, kuna legal right ya kuprotest, but protest peacefully. Ndiyo usirudishe kinenyu.
But sasa mimi ni kireza on that. Ni peaceful protest, but because polisi anakuja na anaribu yo peaceful protest, inakuwa sasa ni vita. Because once umekuja kurushia wa seti ya gas, una expect bado wasee, because ukiacha wasee wa do hizo stuff zao wasee watacheza na masufuria, wasee wata dance tu kwa barabara wa obambiki, una get utashindwa kitu ya kudu. Because mawe wakirusha awarushi maraia wenzao, una get wanarushia polisi
karao,
ni karao, so ni vita na karao, una get. But karao akienda tu hapo ataki story mingi, hakuna tia gasi na rusha, wasee watabaki tu wakicheza na masufuria kwa barabara kufanya tu hizi vitu fanyi. The next time tunaezaona kwa news ni wasio wakifanya tu hizi antics zao, una get.
But sheria ni sheria.
Sheria ni gani? Kozu tushakubaliana East Africa
haikuwa permitted hiyo.
But nakwambia sasa hizi au need permit from police kufanya protests. Kama ungekuwa una need permit, hakuna protest ingekuwa inafanyika Kenya.
Uko wrong.
Mimi naona uko wrong.
Sasa hizi uko na haki ya kuprotest. Hawezi na tu just anyhow likuanza ku protest. That's what
I'm saying. Once ume notify, cause exactly. Akuna au need permit, ni una notify. Ku notify ni kumwambia boss tutakuwa na, cause ingekuwa ni hivyo like una need permit gava, cause protest most zinakuanga against ama kutaka kitu from government. Unadhani government is allowed to kila msia akue tu like kila day kila msia aende tu a protest? Then si itakuwa na choose basi wewe uko na right ya ku protest, wewe uko na wewe ufai ku protest, una get. So, and in the gun infringe on here right ya protesting.
So tunasema unataka kutumia logic which means if I
see logic ni law.
Law na kumbe uko wrong kwa law, uko wrong because psychic lazima u notify gava na lazima uambiwe either hiyo protest ni justified ama imekubalika ama haijakubali. Upendo usipende na kuanga hivyo. Endo check. Endo check. But katiba inakupatia haki.
Check. I think take kwa screen.
Yeah. Katiba inakupatia haki that you have a right kufanya vitu kama hizo. But you see like una right, your rights zina stop place zangu zina start. True. So ukienda ku demonstrate for example like hiyo Monday, kuna sawa kuweza kwenda kazi juu ya hiyo, kuna sawa kuweza kufungua jobs au juu ya hiyo, kuna a lot of factors that government were taking into consideration before quote and quote allowing protest iendelee. So sisi kila mtu tutamka asubuhi anaenda ku protest nifanyike tu hivyo. Though kuna wengine wanataka protest inakubalika, yes, hata mnapatiwa government escort so to speak, kuna makara na kuja hapo ku protect wananchi
au si ni wanaenda ku protest against LGBTQ.
Probably.
So gava ina dim, hii ni safe, hii haina.
I mean,
but sasa kama hiyo logic yako ingekuwa ina work that una need permit from police ku protest, basi si protest zote basi ni illegal. Because kama Eric Omondi kuenda
alishikwa
but akona hiyo right ya ku protest, una get, ako kotini na anaweza shinda kesi zake, sijui story zake. But kama gava ndio ingekuwa inakupa permit ya ku protest, ati sasa ndio hii tushakupa permit ya ku protest, I make sense hata kidogo.
I mean, it doesn't have to make sense, but even ndio iko. And it's a good thing that wewe kama msesi lawyer umecommit kucheki.
Nitaangalia.
Nakushow lazima gava ikisema gava maybe ndio ni kama ni serikali pase, but kuna wasi kwa involved na hiyo story ya kusema yes.
But ni police cause wakipeleka
hata notification. Gava government. So government ndio pia police ni arm of ni maintain law and order. So lazima waseme ni sawa. Kishwe na MOAS mmeza nafanya hiyo demonstrations on tarehe 15. From east street vitu kama hizo lazima kumekubalika, otherwise itakuwa ni illegal na wala jamaa na protest. If you fail to disperse mkipatiwa warning, that's when you end up kushikwa. But the point I'm trying to make ni protest ni haki yako ku protest kama Mkenya. Ukishikwa pia ni haki ya karaku ku maintain law and order, so ingia ndani. But kuna point kwa jamaa limake kwa mtandao nilikuwa namsikiza. Na kwangu limake a lot of sense. Alisema inakanikana na attack Rao, basi mo attack nasema tu.
Ah, ni sawa, attack.
Rao alikall for.
Umekuwa ki attack Rao toka kitambo.
Mimi nimeza mo attack. Alisema on Monday tunaenda ama ni Tuesday. Monday tunaenda ku protest. Na tutaanza tunaenda na masufuria kila kitu tunaenda ku protest. Majama kudandiwa na makarao, mimi sikuona kenda kutolewa na the same government ama nishiki recommend la kutoa jamaa kadhaa na akapatia unga. Umsena risk kushikwa kupigwa kuna msalima alidead unfortunately. Hiyo siku tunatrava tupige kiforce kama kama hiyo but ukienda ku protest jua hivi uko pale on your own. The opposition haiko on your side. Government haiko on your side so to speak, because makarao hata deal na hivyo na stahili. So kuna risk ya kuumia, injury na hata death. Be wise in vile unafanya vitu zako manzi. Kuwa strategic, jijali wewe mwenyewe. Na ujue ukishikwa utakaa ndani ama uweze kutupigia simu kuja kukutoa, na mimi siendi kutoa mtu wote.
Na in the event that awasi wameshikwa, hiyo kushikwa yao imeleta change yenye uta enjoy baadaye, una feel bado buda hiyo ni shida yenu, ni nyinyi na ni story zenu, nyinyi mlishikwa na hiyo ni story zenu. Then wewe kitu ina change cause of protest yao.
Yes.
Kitu like gava inaweza kusikia voices za wasi. Kitu ina change, like wana effect change. Bado ni shida yao ama sasa wewe una enjoy tu ukisema eh, buda mimi nilienda Twitter nikaongea na labda nimeleta hizo changes.
Okay, so unajua two things can be right at the same time. Si agree na method ile wanatumia to get your change. And I mean, I agree. Sasa nataka employment improve, health, cost of living, nataka zi improve. But in my own, from where I stand, naangalia vile wana go about asking for that change, si agree nayo. Because opio akiwa na duka yake, amekosea nani tao kwenye duka yake. That's not the right way.
But so kama agree na stuff inafanyika saizi, unge propose njia gani kutumia? Because sisi wate tunalia that gava ituski ama tunajua kila politician anajia, hakuna mse ana care about Kenyans, hiyo tushajua hivyo. But tuna agree pia that maisha iko poa, kuna vitu changes zinafaa ku
come about,
ku kama wewe na hawa si agree na method yao ya
ku protest.
Yeah. Like ungewa proposia nini wa
how about why don't we go the parliamentary system? Kama saa hii kuna jamaa misi agree naye sana siku hizi tangu Jalango. But for the first time nimempatia a lot of respect. I think akaongea story ya sijui Langata Cemetery. Anataka sijui itolewe Langata ama anataka ifanywe kitu kama hiyo. But anataka kufanya hivyo through ku introduce bill kwa parliament. So aende pale kwa parliament apeane reasons zake. Si poa juu place ni residential ama place ni hivi na hivi. Yeye na watu wenzake huko hivyo ufanye debate. Aseme si poa juu ya hivi na hivi na hivi na mimi na opinion yake. Then at the end of the day we vote. Then whatever ta vote kwa hivyo. Raila Odinga kuna wasi wengi sana kwa bunge. Mbona asikam aseme sisi tunafikiria the best way to reduce cost of living ni ku make sure fertilizer imeshuka bei. Tunaweza fanya hivyo through hii na hii na hii. Parliamentary system inaweza work. Ndio hata sahi kitu tunataka kufanya ni kumia gava wakamna new policies. Mbona msi suggest hizo policies kwa committees? Because kuna committees juu ya agriculture, kuna committee ya food, kuna committee ya security. Mnaweza fanya hizi vitu kwa committees zenu, mtrai kutoa hapo hivyo iende kwa cabinet, iende kwa president.
But pia sasa si una agree kuna kwa hizo processes.
Yes.
Kuna zingine za executive, because kulikuwa na stories za zinetoje executive orders za za subsidize vitu.
Yeah, subsidize
na gava ilitoa nini hiyo. I think hiyo ndo wasio wanasema, because kuna time walikuwa subsidize fuel, fertilizer,
unga,
story mingi tu. Then wasio wakasema buda
tumeingia fresh
tuteseke hizi time, then tutarip benefits.
Yeah.
Kitu kama hiyo parliament hakuna bill watapass ama proposal, wanaweza advise to executive. Zim but neza. Executive ndo ita
so parliament in terms of subsidy. Maybe you need power ya gava. But kama parliamentarian unaweza kama na bill useme maybe unataka Subsidy Act of 2023 useme tunataka when unga imefika 250 lazima gava inge katikati make sure we reduce by 13% whatever
parliamentary inamaanisha executive because executive pick on a kazi yake but na hizi ni vitu part of
kuna power sana
roles zao
kuna power ni bunge because okay. Bunge mtakuja mseme sisi kama wasi wengi tumeongea na watu wetu wanataka mambo imekuwa ngumu hivi na hivi tafanyika but mimi kitu napinga ni ku protesting from morning till evening my issue is how you're protesting and what you're protesting cost of living medical Medicare security sawa mambo nini mambo legitimacy ya gava hiyo pia ishaenda but usivunje kitu za mtu usivunje infrastructure kufanya hivyo yes nafikiri unapanish gava but hiyo ndio hiyo ni taxpayer money
history mimi pia si agree na kuvunja stories za watu wasi wakiprotest but mimi Kenya nilikuwa najaribu kuuliza what if hizi kuvunja vitu zinakam na gava ku
kuchange
ile kuanzisha vita na protesters cuz ungekuwa unapigana na wasi wasi angekuwa anacheza cheza kwa barabara ile tushaona hizi ma staff
okay
wasi wakiprotest wanacheza chezanga tu wanasema oh sijui leta tear gas wale kuna nanga tu vitu zingine fanyifani sasa hizi kwa social media tumekuwa tunaona tu watu waki
wakikatika
au wanafanyafanya vitu zao crazy una get but once umeanza kutupia wasi tear gas I think hapo ndo vita zinaanzianga
but nasema hivi naelewa hiyo sentiment yako kabisa but kama polisi the main job ya polisi ni tuko na mtukio shule to maintain law
and order,
and order. So kama jamaa ameanza ku act disorderly ama wana act in contravention of the law lazima gavai lazima serikali polisi watumie some force could recommend any order. So atuwezi matu tunataka kudance kwa barabara, mna block barabara, mjamaa matatu anafaya kupita hapo
hivyo. But sini protest.
Sasa
si ndio protest like ukisha notify unapita hii barabara. Like ungekuwa unapita 2 minutes unapita.
Pick out tear gas vibaya sana. Mimi ndio na pick out tear gas baka.
But pia hizi staff zao zikileta some change pia wape credit that igi kupigwa yao kwa barabara ndio ilifanya gavika kusikia
siwezi kosa kwa
wape
credit
kuja kupiga kelele hapa kwa podcast inaona na wasi
watu 30 lakini tunasema ni
afadhali
ndio ngena watu 30 na wasikie Kenya nasema sasa uchia tu change mind yako
gava itasikia
jua nasema so for example mimi mongea sai hapa tu sema ukienda protest kuwa responsible jali biashara ya mtu mwingine so Monday wajua watu tunaenda protest Monday if one person kwa hiyo group atakuwa responsible at least mimi may affect change somehow talk aende protest but kuwa responsible juu nasema hii ni economy yetu tunataka ku usiharibu economy kwa short term atunataka nani Raila si Raila Ruto asafe kwa leadership yake ndio tuone benefit ya Raila Odinga but una tabia mtu mwingine ule aku involved na serikali lifestyle yake mseki hizi ndo kazi wa madhizi ndo kwa soko vitu zote kwa kushagozi ingi marikiti unatumia si in the long run tu yani wewe enda kwa barabara chukua sufuria gonga imba kwa utaimba usikuwe violent obvious mkienda pale level kama kijua tu tear gas mtapigwa you ni must.
So kule rudia gas
wakiwa
ametulia.
Kila mtu anatuma maji lita moja, osha uso, rudi kwa barabara. Ukianza kurusha mawe, sasa ndio gavita kwa yani makarao. Watakamsa kuattack kabisa sasa ni.
But tear gas ndio huanza but then mawe inafuata.
Hiyo ni job yao, hii si job yao kurusha mawe. But what do I know? Mimi si kwa barabara. Mimi ni kwa barabara.
Okay, so wiki yako imekuwaje apart from easy protest?
Oh, kwa mambo ya wiki. Yangu kwa mbaya. Other than protest ndo ilikuwa imenishukishi excess.
Highlight. Mani ujacheza tena mkashinda at least. Njiridi. Nimeongoja bani hata mshindo game moja. Msema meri. Umekuja. Because your story ya Mani, I think uliwachanga story.
Tuko international break ndio mbaya.
Oh, okay.
Asa game ni international. But nika makawida mu supporting England internationally. Na for the first time, I think since juu tangu zama za kale tulishinda Italy you know, in Italy so
hiyo ni qualifiers ya
za Euro next year year kuna Euros zimekuwa zikiendelea zilianza midweek last week so hiyo ndio tumekuwa kiendelea mpaka sometime midweek next week and then tulikuwa ligi ni kuja nianze kuringa kila siku sasa hiyo ni kama kawaida anyway sikujua kwa bado tunaongea mambo ya wiki so like comment share subscribe kwa kumulima tu join. Tuwaza kusuma kuna story li hape ni Uganda last week finally President Museveni alikuwa akiongea story ya anti-LGBTQ rhetoric, akisema hisi hatutaki at all, is anti-Uganda, is anti-African, is against our culture, is against our practice. Finally yeye na wabunge wake walifanya the parliamentary system, ile na advocate iko na kwa barabara ovyo ovyo. Wakaenda kwa, wakaenda kwa parliament, waka craft law na wakaipass. So in Uganda say it's illegal kukuwa a member of LGBTQ na is punishable by up to I think life imprisonment, not a death. That serious kwa your country. So kumekuwa na apro majuu pia sema wanaanza kusema hey, this is too draconian vitu kama hizo. So huko unafilaje kuhusu sheria yao mpya ya anti-LGBTQI plus whatever?
Ni country yao na wako, wako na right ya kudu any everything and anything wana day do. Mi story tu I think sikubaliani nayo ni history ya kupass death sentence. Kwa nilikuwa nasikia Sifuna alikuwa naongea de flani hiyo story, hiyo story ilikuwa imeka mingi Kenya. Alikuwa day that our parliamentarians au like ma leaders wetu wenye wanapiga kelele bla 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 labda watoto wao wenye wamepeleka sijui London sijui wenye wako sijui zima shule
za majuko
za majuko labda hao ndo LGBTQ na wamejificha tu hapo una get hao ndo wanapiga wana shout the loudest. What if waki get that mto yao ndo
ni member hiyo community,
member hiyo community, because Africans ukiwa na uwezo unapeleka mtu wako majuu nini, then mtu wako atarudi kwa country yako and ushaeka law that death your lifestyle to die ikifika like on your doorstep utakuwa na do nini una get. I think wako harsh sana. I think wange sijui wange do nini, but kama hivyo ndo wame decide sawa, for wameona country yao hiyo ndo inafaa. Sisi ni nani tuzushiane? Story tu yangu ni boss. Hata nikuwa natakuliza, wewe ukigrow up na hizi, ulikumesema mtoe wangu staki ya kue, fegi. Unakujua kwa podcast unasema, kani fegi ya pigwe,
akwe
stone to death, unaget. Then mtoe wako una find out that,
ni fegi.
Ni fegi. Utaanza kusema, apeleke correctional facility, tu mpeleke tu jela, tusimpige, to seem stone to death, kitu kama yu, uta change ama utabaki tu.
Okay, na ilo soli yako. But unfortunately mimi si mzazi sahi. So nikijibu, sitajibu na the true feeling.
Sawa, nikuwa hivili, rhetorical pia, unaweza jibu tu ya story ya LGBTQ.
Si hata mimi na feel death ni a bit much. Death ni a bit much.
But si African kama ni death
ni life.
Ni life.
Hata hiyo bado ni a bit much. Na feel life ni a bit much cause kuna msetenda ibe mahali, atafungu miaka tatu, achiliwe, assault, afungu mwaka, achiliwe. Na feel hiyo story ya LGBTQ, although ina go against society ya Uganda, na hawaitaki, kuna get you sentiment totally na agree naona niko na wao. But na feel sometimes punishment haiko proportional to the crime. So kufunga kwanza, is it really a punishment taking a gay man to prison?
because mimi
express vile na ugopanga kwenda jela ya Kenya juu majama tadingo mimi
kushikwa haga
so ukipata a gay man umpeleke jela please kumejaa wanaume
please
ni punishment
please auto ulizwa why are you gay
you are gay umekuja juu ya gay fanya hivi kwanza I think unakwenda kusema huko but na feel it was a bit harsh but na agree with them going parliamentary system wakaenda katengeneza sheria akasema ni illegal na tutapanisha jamaa for this and this and this. Sijui vile wataenforce hiyo mambo ya gayism because ukijua hata vile unatembea, vile unaongea, vile unavaa.
Ukiona uko na ufala.
Hii itakuwa ni a bit. Hey,
itakuwa ni flamboyant.
Unavaa nguo ziko na color rainbow
na
kuja tuongee kiasi. So I think it's only teething problems utakuwa nazo sahi. But as for them criminalizing your story, sina issue nao sana by the way personally.
Cause mjo pia inakuja Kenya pia. Cause ni conversation wa sex. Si nilikuambia February hapo, Peter Kaluma alikuwa ameintroduce bill ya almost the same bill kwa parliament ya Kenya. So ni kitu ita happen Kenya very soon.
Eventually, yeah.
So una feel bad that sisi pia tunafaa kuweka tu hizo harsh.
naelewa mbona inakuwa harsh hivyo ni ku deterrence.
Yawase
mtu akifikiria hiyo story asema zizi. But tunataka kusema ni kama saa hii tunajua kuna wasia members wa hiyo community hapa Kenya. So even though the deterrence utakuwa unawapanish excess hawa jamaa huzuri. Imagine ukiwa round up hawa jamaa tuseme for example sema kwa 20,000 uwachukua ufunge life in prison ama the death sentence. It's too harsh. But na believe inafai kuwa illegal and tunafute a way kama ni rehabilitation cause part of jail ni rehabilitate ku punish sana but nafikiri na feel kuwa na hiyo law mimi sina issue nayo. Sina issue nayo introduce hapa Kenya
apeleka wasi rehabilitation wa consider kama wanataka kuwa gay ama
hapana funga tu mtu 2 years 1 year usifunge mtu life mzee joke kama hiyo na feel hiyo ni it's a bit much.
Sasa hizi ukiwa na mtu hii then after like umemraise vizuri tu like ana hizo story mingi nini then after 18 years akishakuwa mbigi akuja kwambia hey, by the way umejua mimi ulikuwa na dem then after 18 years akuje home akwambia umejua mimi nilikuwa na feel mimi ni boy toka nikiwa mdogo nilielewa zingi nilikuwa boy nataka kuwa ka transgender uta feel aje size venye auko au like au agree that msi anaweza kuwa gay ama msi anaweza kuwa transgender hiyo kitu exist kwa kwa akili yako hata hujafikiria msi anakuwaje transgender. What if mtoi wako akakukujia umemraise vizuri unafikiria hivyo then akakujia kwambie buda mimi naini
ni boy
mimi ni boy utam disown like utasema ah buda mio si hatujuani ama unaweza ende hii situation unaweza handle aje
mfanya poa sana kusema atakuwa 18 once in 18 means there's a part of me that there's a matu wewe when mtu mzima ishi maisha yako vile unataka but as far as I'm concerned kama jina yako ilikuwa ni Awiti mimi nilikuzanga kuita Awiti forever ni Awiti mimi nasemanga mimi niko na Awiti mtu wangu atangwa Awiti acha nime jina ya kisapere mimi ni msapere kama jina yako ni Wanjiro Zaoruji un Wanjiro mimi sijui kitu kingine kwa sababu kwanza kitu mwangi hiyo ni yako. Mimi I raised a girl mtoto wangu ni dem. Hiyo nyingine kusema ati wewe ni boy hiyo ni yako but uzuri wewe ni 18 so go out there ishi vile unataka but ukikuja home mimi naongea na Wanjiro ama Awiti.
Utasema unaongea na Awiti but amekuja amechange size yako akona girlfriend akona like anaishi your lifestyle ya. So unam disown ama bado una like yes utasema yeye na ni Awiti true but how to deny that yeye ni
no na deny
yes but iko right in your face that huyu na because anakuja home na girlfriend anakuja like venye na behave ni
kama boy
amechange amevaa na vaka boy ni bado uta deny ama uta disown kabisa ama bado hata baki mtu wako aishi maisha yake venye anadai ama uta bend rules zako
ni mtoto wangu hii itachange
so bado uta accept venye yuko
zii uelewi ni mtoto wangu mimi niliza msichana yeye akuja hata kuja atakuwa tangu asubuhi mpaka jioni na sufuria kigonga gonga akisema mimi ni mwanaume mimi sitambui hiyo hiyo ni yako hiyo ni yako but si lazima usiwahi kuja kwa nyumba yangu tena usiwahi nipigia zii wewe piga tutaongea
akuje na girlfriend wake
shida yako mbona kuja mimi najua ni gay sasa at that point
sasa si accept
that hiyo lifestyle yake hiyo not accept could disown I think inaweza kuwa ni a bit hard sema usiwahi kuja hapa mimi sina mtoto hiyo itaanza kuwa ni a bit hard but tusitafanya ni sita lifestyle yako sita enable kuja kwangu ni yeye umchana wangu whatever mtu wangu msichana sita acknowledge tu ni chali because kwa akili yangu wewe si chali mimi niliza dem nimelea dem kila kitu about wewe hata nilikulea ni dem kila mwezi kwenda kwa supermarket ananua certain things ukupatia isaidie kama dem so sita disown but najua ni dem
utaishi tu na denial.
Kwa utafanyaji juu una ni grill?
Mimi sijui.
Kwa nini ambivu after mini grill yote yote?
Sijui. Niko na kujaribu kuuliza like unaweza do nini?
Bwana kuuliza wewe unaweza do nini?
Sijui.
Fikiria.
Mimi nitasema sijui.
Wewe ingiza maji anakuwa canceled I guess but mimi kwangu mimi understand on the side of the truth. I don't care if mtaichukulia. Ukionekana nimekuoffend shida yako but mimi kama niliza chali wewe ni chali. Kama niliza dem, wewe ni dem. Ishi vile unataka, kushafika 18, ishi vile unataka. But as long as uko under my roof, kwanza mambo ya trans under my roof, hiyo nimekataa. Nimekataa. Mambo ya LGBTQ under my roof, Q under 18, nimekataa. Kifika 18, boss, when you're adult, you can make your decisions, end uko inje, do whatever you want, be with whoever you want. Niko against hiyo, but you're not under my roof anymore. Mimi nikiwa kwetu, mama wangu ananiambia, kulala ni saa tatu. Kuingia kwa nyumba ni 6. As long as you're under my roof, kuingia ni 6. Sae, imi kwa nyumba yako zile nataka. Madhangu wezi fanya anything kuhusu hiyo. Ni nyumba yangu, nafanya kanyata. Kami nisha kwa mtu mzima.
Okay.
So, kushatoka kwa nyumba yangu, fanya vile unataka. But usahau pia, kaa kuna sheria against hiyo, ita deal na wewe vile unataka kudeal na wewe.
Kama mtu mzima.
Kama mtu mzima. Wewe ni mtu mzima, umechagua kufanya hivyo, fanya. Kwa nataka kuwa thegi, kuna laws against mambo ya theft na robberies. But kwa nataka kufanya hiyo, wacha gavai deal na wewe vile unataka kudeal na wewe. But mimi, the stand on that.
Outam defend kama mtoto wako.
Kumdefend aje sasa. Kama liba na mdefend aje.
Kama...
Oh, liba, na ulishukiba. Wenda kotini, mimi kwa ni support, naweza kuja nikae pale kwa gallery, nisikize vile kesi inaendelea. Kembo lipa bail, naweza lipa bail, juu ni mtu wangu pia. But, hakuna kitu naweza fanya. That's the most naweza fanya.
Okay, sawa, tukimove on kwa story ya LGBTQ. kuna YouTuber na jita Mr. Beast. Ni philanthropist, ye usaidia ma. Akiduma video zake patiana vitu to charity nini. So recently alikuwa amebuyia like 20,000 South Africans. 20,000 Africans aliobuyia viatu au to bado alikuwa anaenda shule bila viatu
nguo choma jo.
Then ana face criticism from kuwase wanasema una do hizi vitu cloud because ana making it the most by the na kwa from video zake na hapo usema hizi video zake ana plow back like anarudisha almost pesa yote ku kwa charity wase na ku make hizi stuff. So wase wanasema buda anatumia like wase vibaya kwa the history ya Africans. Alikuwa ameweka video ya Africans wakitembea mgutupu wakienda shule. So wase alikuwa mizua bana. Unapotlea Africans ni kama bana. Sisi bado tuko tu kwa mashamba huko tuna. Hatuwezi afford hata viatu bana. Wase at this day and age bado wase watu hiyo wanaenda shule.
Nguchuma.
Na ukweli watu hiyo wako na viatu. Na so ana face criticism. Just story, because nakumbuka pia Kenya, sikuizi sioni stuff iki trend sana. Kenya, kuna time flani wasa walikuwa nenda kwa children's home. Wasa walikuwa nenda children's home, kupeleka donations nini. So wasa walikuwa na jaza mtandawa na mapija. Wanapiga picha na watu hii, sijui, kila time wasa wakienda picha ni.
Most.
So wasa pia walikuwa na zuo, buda nyi mnachukua hii stuff kama photo op. Bala kuenda tu kusaidi kule kupelekea nini wasa watu hii. Mike Sonko pia alikuwa nasaidia wasa. I think pia alifacingi criticism that mbona usho wase kwa
mtandao.
Kwa mtandao le kuweke ukisaidia msi weke msi kwa TV uchukue upige picha na msi ni kama una broadcast. Una feel msi akisaidia nafaa kusaidia tu hivyo natulie ama msi akisaidia kama story ya Mr. Beast akidecide kupewa tu hii afai
kuonyesha hiyo kitu. So
ni juu utasema
this is no. Sisi hii ni kwa 100% yes. Anafaa kuonyesha kuna shida na hiyo. Kama saa hii alikuwa na another video akifanyia surgery ya macho. Jamaa akasema una benefit na hiyo kitu si poa. How to refresh kila mtu kwa hii dunia? That's number one. Hata uende sasa uchukue pesa yako yote upatiane kwa charity. Kuna msata sema, ungepati hata kazini yako mjinga we. Kuna msata complaint. But right now, USA kipati ya Kenya aid. Itasema, tumepati ya Kenya aid by the 10 billion. Mwona sinyamazia, tupati bila kuongea. Kila mahali, hata say corporates. Utasikia, Safaricom wameenda mahali, wafanya CSR, wana broadcast. MCA kitengeneza shade ya nduthi, anekapali levo by MCA. Inahonga na effect ya kuinspire pia. Kama say kishin kia ukienda mahali, kama vile unakimbianga, 10 kilometers, kuna ipost. Kuna msi moja mawawilo taangalia, seme, enye, something can be done. Hata mimi hata kama si 10 kilometers nianza na 1 kilometer polepole tu. Mr Beast amechukua hiyo jia na uwezo akabuy 20,000 pairs of shoes kwa wase akawapatia. Mimi nakachini niseme eh mimi siwezi pata na 20,000. But kuna mtu yoni bangu pale hivyo ananga kiatu. Sio nizampatie tu yani. Sioni issue yoyote na msiku ku broadcast kitu kama hiyo especially kama afanya unajokunilea unakuja na food unapatia msee kula nini. Inza kaa vibaya, but who cares as long as umesaidia msi at the end of the day. Isn't it better kufanya kitu kama hiyo than kuavoid, uonyeshi kitu yote na ufanyi kitu yote. Kuna singi nasemanga, person not doing should not stop person doing. At least yana ameamka, kachukua doe yake, akafanya kitu kuimpact life yao 20,000 children. Wewe ukiwa kwa nyumba yako, kwa keyboard yako ukiongea mbaya, ni umesaidia watu wangapi bila kuonyesha. Wengi atakonge fanya kitu yote, wengi tu anakangatu chini, kuenda huko, kazi yako nikuonyesha wase, but ufanyi kitu yote. So, wacha yaendelea, alifungua page fulani, inajita Beast Philanthropy. Hapo I think anapostingizo video zake.
I think pia because ana face criticism because like wasi wanasema anatumia watoi like si watoi pasi like anatumia wasi wako vulnerable ku get do yake una get as much as una give back unatumia like wasi do get do like unatumia ka biz nakumbuka Kenya kuna time wasi walikuwa na create easy my children's home ku get donor funds but wanasaidia hiyo pia ungekubaliana nayo that msi ana get 10 billion kama funds za
kusaidia
watoi. Ameenda na jina ya niko na orphanage, niko na ta kusaidia watoi, anapewa like a billion. Anakuja ana invest back 100 million. Then zingine ana buy maprado nini. Hiyo bado ni poa, bora tuwasaidie. Si wenye atusaidie tunafaa kunyamaza na tukimya kabisa.
Okay, ni mbaya kwa zamiba pesa ya watoi. Na hiyo kama ni mse religious, hiyo rajibu godo wake, siku ya kiyama, sindiyo? But at least amechukua 100 million, akasaidia somewhere. Kuna mtoi, watapata shelter because of hiyo. Maybe it's not the best shelter, but hata lala inje, kutakuwa na kabuilding, kutakuwa na kangandani, hata kwa mevaka short, hata kani ka short kamechapa, mevaka short, kuna something imefanywa na mtu. So kwa hii dunia, we all use people. Usijidanganya ati wewe ni msee mzuri sana. Mdosi wako anakutumianga. Kama unafanyanga kazi unalipo 100,000 kila mwezi, that's not your true value. Your true value is much more. But anakupatia just enough cause anaona wewe value yako ni a certain thing. We are being used everywhere by everyone. So yeye akifanya kitu kama hiyo aende akipicha watu hii apate more money. Alisema kile pesa anapata na plow back. Na alisema the time ana daddy atakamefungua sijui shelter za wasee. Atakame donate do yake kwa kila kwa good nini? Good causes. Hata ikufa na any pesa kwa account yake. So issue yangu ni kishangi na kwa ni gani kama msaidia 20,000 kids. Let's say for example akatumia $1 million kwa hiyo vida. Then akamake $1 million from hiyo vida. Then asitina msee mwingine. Issue ni gani? Yafanya ajaandiko na mtu wote kazi. So job yake ni YouTube. So if I can use these kids, if I can help them and quote and quote use them, then get more money kusaidia mtu mwingine and so on and so forth. Issue iko wapi? Wasio nasema ati, unaweka picha za watu iko TV, unafanya Afrika ikae vibaya. Nakumbuka Kenya not so long ago kwa prime time news kulikuwa na main news ya madema hawana sanitary towels.
Yes, hata MP alienda parliament akiwa meji. Ni I think ni senator.
Wewe kwa tabia mbaya. Wewe usizim support mimi. Wewe kwa tabia mbaya.
Alienda senator alikuwa amejipaka
kitu kwa nguo ya white. Hiyo tabia mbaya. But nasema hivi, hii country ama Africa tuna struggle na vitu basic pali the rest of the world washa solve. So if Mr. Beast kufanya hivyo na bring awareness cause akona famous people, famous friends, rich friends. Akifanya hivyo kuna msana naona anasema, oh by the way kuna shida viatu in Africa maybe. So ina bring awareness so that mtu mwingine kwa Zimbabwe, mtu yako Marsabit, wasingine za kuja pamoja wawasaidie. Sisi kama Waafrika tunateka kila kitu personally sana. Oh, you are portraying our continent in a bad light. Ukweli ni?
Labda ni ukweli hatuna hizo ma.
Ni kweli
hatuna. Watu bado wanatembea.
Ni kweli.
Barefoot wakienda shule.
Our own deputy president Alva Ngotha sijui akifika sijui high school, sijui primary, viatu wako wanavaa. Sanitary towels, kwa news wasema, watu wana sanitary towels. Ni kitu bado, hatujafika place, tuweza provide kila mtu na kila kitu ila na need. So if kuna msia kwa Amerika, amekaka wananye, kuna shida Afrika, na neza saidia, kuna ishu gani ya kifanya kitu kama hiyo. Kenyans for Kenyans, I think tuli raising almost half a billion ama 1 billion. Tukasaidia jamaa alikuwa na safari njaa huko hivyo.
Nasibeda wakadimbua.
Masa wakadimbua. Na ilikuwa kwa news, ilikuwa kwa main news hapa hivi. Kuna kumeki na hiyo ni, kama tunafili aibu kuexposiwa internationally. Mbwana tusikuje pamoja, tuseme kama Kenyans for Kenyans, ama South Africans for South Africans, hakuna mtu yetenda shule mguu chuma tena. Tupichangia hiyo do, tubai viatu, ndiyo tusebishwe huko inje. Tufiche ibu yetu, but sahi majama kwa interested na kununua Prado, kuenda trips majuu, kubangaiza kula a big life, na hakuna shida na hiyo.
So opinion yako ni, as much as unasaidia, una do something, hatu kitaka kupiga picha upost IG, ni sawa.
Ni sawa tena kabisa. Post picha hata zote. Just be respectful. Kitu kishangu ni be respectful of huja mwingine uko naye hapo hivyo. Kuna ile story ya kuuliza tu. Eh, by the way kitu for example kama Mr Beast and hii video nda upload kwa YouTube. Kuna shida na hiyo? Because anafanya YouTubers wanafanya hivyo.
Sasa kuna shida. Shida ilikuwa tu ni
no, si wengine. Kwa sababu kuna shida na hiyo.
Sio atoe shilingi awasaidie. I think maybe wanaweza kuwa kwa position ya kusaidia but hao ndio ndo wasaidii.
Wanafeel aibu kabisa.
Si wao insist that msiana anatoa debt linen kwa.
Kwa sababu mimi kama msi tumie example ya Jamal alikuwa anaona poa, alikuwa na cataracts akafanyiwa surgery. Siwezi mind kuonekana kwa TV nilifanyiwa kitu kama imeni benefit. Mimi kama mtu mdogo ama mimi kama niko na mtu wangu mdogo siwezi mnunulia viatu. Oneni but
I think an, because pia umejua unexpose that Buddha kuna mse yuko ni MP ama ni leader pase akona role ya ku like akona in a position ya ku make change
nafanya
kitu kidogo kama hiyo cause hata viatu alikuwa anabaiya CIT
ni basic tu si majeans
CIT ni Jordan zingine ni viatu tu I think MP angekuja hapo angesort kila kitu I think hizo ndio vitu na highlight that kuna mse pahali akona position ya kudo his stuff
nafanya.
Kwa hii country nafanyi I think hawa siendo anakasirikanga kushinda
wala jamaa fanyiwe kitu.
Kushinda hata jamaa wame benefit from your stuff.
I think hata fanyi kuna happening. I think kuna jamaa sikumbuki jina yake but alikuwa na organization itangu Ahadi Kenya. Walikuwa enda places wanawashawa jamaa jiggers, wanawasaidia kwa afu wanapatia zile mangoma, zile marabas. Iyo ni kitu vilimesema tu, kuna area MP, sijui area health, whatever, wanafaa kufanya vitu kama hizo but jua fanyi, organizations na spring up kusaidia jamaa jona wa jamaa wana safa na gavaizi kuja kusaidia kila mtu. So ishi yangu ni kama Afrika tu usitake kila kitu personally sita na kuwataka wewe. Yeye mwana kuna jamaa wana safa na ako able ku help. So the only trade off ni nitawasaidia hivyo yes but in return nita record video niweke to bring awareness. Yes nita make a few coins hapa na pale but whatever nita make I'll use it tena wapi kusaidia watu wengine somewhere else. True. Kubali tu itafanyika usilie na ufanye kitu yote. If you're not man not doing should not interrupt man doing. Hiyo ndamalizi hiyo topic. Hiyo nini ni punctuate na hiyo saying.
I think mimi na agree na but once by the fact that tunasaidia I think uko na like unaweza do na okay, unadai cause sisi wote tutakuwa tunapiga hapa makelele hata five bob but wezi
patiana kwa sababu mambo ni ngumu sana
hata five bob but wezi patiana but msee kama kwa opportunity ya kuhelp sisi ni nani tumcriticize cause ameka picha ametangaza
ni upuzi tu yani anyway hivyo ndio kuko binadamu hizi fresha wote hata complain tu yani kuna sasa nataka kuuliza kisha isn't it sex man philosophical but so ni would you rather tuseme kuna jamaa amekuja hapa hivi ni jini tu tujutwa na makatoon akwambia choice akwambia would you rather kisha live kwa kunia 20 years peke yake but ni life moja fiti sana zero regrets kila kitu ndio unataka yani unafanya kila kitu unataka ama live to be 100 years but maisha yako imejaa regrets chungu nzima yani tukikatini ufikirie usimanga tu hii nimesha gani nimeishi jameni of the two unafeel unge prefer gani 20 years yani clean life hakuna regrets kitu yoyote ama you live to be 100 but hiyo 100 jo
me I think to choose to live to be 100. Because I believe that ukiwa na regrets, ni opportunity ya ku learn from something. Ukiwa na regret, unamaanisha ulidu kitu ingine, then una learn from it. So chances are that auta unaweza kuwa na regrets chungu mzima, but inamaanisha ume like from 100 regrets uko na 100 lessons.
Yeah.
So like, kila year ume una learn kitu, ume ume better life yako in a certain way. So I think me to choose ku live 100 na regrets chungu mzima.
Uko na any regrets in life?
In life, on top of my head, siyezi sema niko na regrets.
This is specific, but uko na any regrets yani tu?
Niko nazo chungu mzima, lakini like, nime make mistakes mingi kwa maisha yangu kabisa. But ni opportunity, natumia hizo kama
learning experience.
Learning experience. Inaweza kuwa za ujinga, nilifanya kitu kingine ya ujinga, but niko like, buda. At least najua expectation ya nikifanya kitu kama hii nita
load counter.
Si hata venye ta counter like problem itakuwa hii. So nikifanya hii ufala ni expect
hii outcome.
Hii outcome. At least sasa najua. So mimi nasema niko na regrets mingi, but si ati na regret ku get hizo my regrets. Niko sawa nazo.
So again, if you had a chance to live life afresh, so to speak. Not to live life afresh, but hizo regrets ni vitu ungetaka kuzichange ama ni vitu ulilearn lesson poa sana that uweza kuzitoa kwa nini yako, kwa life yako, zibaki tu vile ziko juu zimekufunza lessons?
I think zibaki venye ziko because zimenifunza lessons. Because niki go back to them, nitakuwa like niko na opportunity that buda hii stuff nilikuwa nishapitia na hivi ndo ili happen. So najua kugo about it.
Okay, sawa.
Nimepaint maisha yangu kama fiti sana.
Ni vile sasa. Mimi sina kingine ya ku add kwa hiyo kitu, cause mimi na agree na wewe. Cause mimi na feeling personally kwanza. Mimi nikiongea na mse niambia nanga regress, mimi sim trusting. Ni mjamaa unanga wewe uko na mashetani zako, unataka kuzimficha.
Uko na perfect life.
Uko perfect. Na plus mimi musemanga uju kuni kwa nai saying, fear nothing and regret less. Kutu kama hizo, regret less, have no regrets, because we can't change it. Zii, mi wakanga kila siku asubuhi nasema, manzile, so kama ningefanya hivi, ningekuwa pale na pale. Kama ningefanya hivi na hivi, ningekuwa pale. Regrets ni vitu poa sana, ni a very good part of life, according to me. Mutaka regrets, but unlike you, mi kapata sense ya kudu life all over again, siwezi taka hizo nini, hizo lessons. Wacha ziende. Nianze tena cause nataka kuanza.
But mjoo kisema zianze tena inamaanisha hauna hizo experience uko nazo saizi.
Sina.
So uta have kupitia hizo vitu tena.
Sasa
mjoo hautajua venye ku go about them.
Issue ni kama site seme nilikuwa natembea pale globe round about. Nikafanya ile kitu na wala wafanya kazi yao usiku. If I was to do it all over, so usha alano kasema,
upite usiku.
Nataka, iyo regret nataka itoke.
Upite ukuwe na...
Sita pita tena.
But si, kama regret imetoke inamaanisha, haujui globe kuna ibiwa.
For most of us, regret kuja juu ya kiburi. Ushe kamkujua kitu kama hiyo. Unajua globe ni kubaya. Nataka kwambia, mimi nimesomea Mount Kenya University, Parklands Campus. So saa zingine tukachuo chuo tulikuwa na feel kuna traffic pale hivyo hii barabara na kuangapo hivyo tutembee tu majamaa.
Unajua bado tunajaribu
unasema tu tutembee tu hakuna kitu happen leo. So kuna hiyo element ya kiburi but na kitu tunasema but kuna element ya kiburi nafanya ngapi tunapitia some things zinaleta regret. Unajua ufai kwenda kwa makarao wako
kutupa mawe
but juu kiburi tuko wengi wacha ndio nikatupe mawe. Regret si mbaya kuwa nayo, but if I had it to do all over again, singetaka kuwa nizo regret, ningetaka kuwa slate clean. Maybe nache kipia kiburi. I guess it's only they have to go together, because bila kiburi, uta regret vitu mob.
Na regret inakam kwa kitu wako unajua, kitu una learn lesson from. Wako unajua globe ni kubaya, but mkuja Nairobi maraka kwanza, wako unajua.
Iyo chaikai. Iyo ni poa cause ni lesson ndako naangalia ngai kidonda nasema. Pale globe nilipitanga nikaonyeshwa hii, nikafundishwa hii lesson. So in that regard, yes, kuna zingine ni honest mistake. Keep hiyo ndio learn lesson, but ile ya kiburi
when kukuuliza bila hizi mashida zako zote hizi hizi ma regrets zenye unasema una feel una feel say hizi ungekuwa nani, like ungekuwa mse aina gani yani.
So let me paint like the perfect scenario.
Yeah, the perfect scenario. Say hizi kila kitu natamani ungekuwa nayo au ungekuwa umeona hizi mashida umeona. Ungekuwa umeibiwa globe, ungekuwa una ungekuwa kuna do ya kutosha ulia hapa story ya Gava nini. Yeah, like, yeah. Unge una feel bado ungekuwa the same person mwenye uko sasa hizi ama ungekuwa different.
So it goes without saying niko mse different sana because ni because of poverty that niko pale mimi niko saa hii. Tuangalie hivi. Mimi mesha yangu yote imeshinda ndora. So meaning I could only go to early primary nenda, shule tangu Korogosho primary. Later on ile change kidogo ile Komboni. Then kenda Dandora primary because that's all you could afford. Actually see that's could afford you kwa ni free primary education. Then kenda Dandora secondary because that's all we could afford. So na manisha wale majamani li meet up hivyo, niliwa meet because I was poor. Na hiyo ndio the only place ningeweza kukua. Na pia wao walikuwa poor. Then nikaenda kufanya job in a certain place nikamit kakumit wewe but toa hiyo yote tufanye niko in the perfect condition. Maybe ningeenda Mufosa Academy ama ningeenda shule ya maana so to speak. Then in the national school then in the university majuu mimi singeweza kumit kish
ungekuwa mnoma venye ni mnoma sasa
I mean mnoma kuruka bali ningekuwa more
kwa sababu yangu bana nimechanua sasa
kama saa itongeo kweli sasa ukiangalia mimi shule nimesomea kulikuwa na football, basketball, volleyball, netball. Na netball, basketball na volleyball hizo mbili zilikuwa ni by name tu za kujibamba tu futa kiasi na na volleyball. Ningeenda shule fiti for example shule kuna facilities unapata kuna sijui
table tennis
kuna tennis badminton kuna swimming kuna chess kuna hizo zote kuna draft na hizo shule
gigi
maybe ningecheza chess nifike place unapata scholarship ama ningeza baki proper nipate scholarship ndio majuu. So sisi wote ni products of our own environment. Kama tungekuwa na the perfect scenario tungekuwa different places. Tuchukua tu juxtapose na mtu wa Ruto ama mtu wa Uhuru ama mtu wa Rao. Kama hangezaliwa na hiyo privilege yako nayo angekuja angekuwa mtu wa ghetto
angekuwa anafanya podcast Nairobi
hata angekuwa podcast maybe angekuwa tu jamaa tu mtanda rusha mawe
hata I think acha nikuulize swali poa basi because is una regret
yes.
That umeishi ama una feel uko na any regret that so far umeishi unaishi ama una uko tu sawa nayo
na regret once my name being poor si kitu kwa proud unajama smanga
being poor but sasa tumesema buda hizo regrets ndo zimefanya tuko place tuko sasa hizi ungekuwa danda hata labda ujui ungekuwa lawyer ungekuwa wewe ni crackhead ungekuwa wewe ni LGBTQ
maybe woman na worst case scenario sai ukiangalia in real sense tunaangalia majuu for example wasee wengi wanakuwa na legacy. Unapata uka yako alikuwa ni engineer, budako ni engineer, wewe ni engineer, ali established an engineering firm, sio hatu ni family kama for example kuna kesi fulani kwa majuu juu ya mado kitu kama hiyo ilikuwa kwa Netflix juzi kesi fulani kwa na wase kitu kama hiyo. Your family established a law firm in a certain community like 100 years ago. Imekuwa ni legacy after legacy after legacy after legacy. Mimi ni leo jamaa nasemanga ni ukweli I was born poor. But poverty si kitu ya ku elevate kusema mimi nashukuru na Mungu nilizaliwa kwa ghetto. Imeni make strong.
I think we may get we by I will elevate but unasema una appreciate that cause of poverty ndo maana umeweza
kubuild character.
Umebuild imekubuild kwa msee huko umefanya duka kuwa lawyer una get.
Okay.
Cause ya kujaribu unaifight ni kama unaifight unajua buda mimi naye changu kimotoni so lazima tu ni work hard ukienda shule lazima tu usome usicheze hizo sijui ufala. Cause nimejua home hakuna kitu una get. Kama hivyo ndo like hiyo poverty ndo imekusukuma hadi place huko sasa hivi. Hiyo ndo namaanisha.
The answer still bado ni
wewe unatamani soft life.
Ndio ni ukweli kisha nataka watu wangu wako na better life shinde ile mimi nimeishi. Mm-hmm. Kumaanisha hata wewe mwenyewe mm-hmm. ile fumeishi, yes, nilipatia lessons, ili kuharden, ili build character, but wewe mwenyewe hauitaki kwa watu wako. Mm-hmm. Unataka build character kwa watu wako. Unataka iwe harden, unataka kuwa na better life. Mm-hmm. Mimi personally nasemanga mimi kama ningepatiwa choice, mm-hmm. sitaki poverty, sitaki hiyo character. Nataka hiyo better life. Wacha nianze na budangu ndo alisafa eh. Budangu ndo alisafa.
Oh, rip benefits.
Ni rip benefits. Yeah. Kwa sababu na feeling wajamaa wamepatia hiyo, wamepatia hiyo, kuna nobility fulani wamepatia hiyo poverty, hiyo mm. nobility character. Yaani ukweli si uongo. Mm. Kuna msee sahi ako kwa 30 year old but yeye ni spoon fed tu yani. Ako hohe hahe.
Wewe afadhali kuwe wewe.
Sisi wanasema kuna pia ule alizaliwa kwa hiyo lifestyle, amekuja ka elevate zaidi. Mtu kama japatia example, unajisikia utataka kusikia hii, but mtu kama Vince McMahon akizaliwa budaki yako ni the richest person in the world but alikuwa na dadudu fulani. Huyu jamaa kaenda kama budaki loan. Aka expand, amegrowisha hiyo kampuni yake to billion, a billion shilling, a billion dollar industry kama hiyo. Aku rest on his laurels. So si kila mtu yule amezaliwa kwa privilege anakujanga na kwa tu msema lenge. So mimi ningetaka tu budangu ndo kwa jamali safa hapo nyuma yangu. Aka build character.
Bana usi struggle
na. Mimi si struggle bana. Ku struggle si poa. Anakufikiri kwa sababu ni poa. Lala njaa. Kosa ndo ya kulipa rent.
Hapo sasa unaona hizo vitu kisha kuna sana semanga buda. Kisha lala njaa. Ile time utakuwa na
shida.
Na do.
Yeah.
Ile time utakuwa na do ingine poa. Like uta appreciate sana. Ni kama wenyewe sana semanga pesa umefanyia kazi, like ni tamu sana kushinda pesa handouts zenye umepewa. Like mtu amekupea tu bila kufanya kitu. Cause utafikiria buda, buda nishailala njaa. Like unajua experience. So ukiwa nayo una appreciate that buda. Siezi waste, una get.
Hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Boss, mimi nisha waste do. Nisha nua kitu kajuliza. Ai, ilikuwa nidi kitu kweli. Awe
basi ujala, we, I think.
Hata nikushuwa kweli. The worst people, ni uja mashala lanja. Acha nikushuwa kwa nini? Wasiwa geto wakungi the best people in terms of charity. Nisha kama kuna kitu kama hiyo. Kuna wale nasimanga mishi ila lanja, najua what it feels like, kula lanja, so ndasaidia mtu mwingine. But kuna wengine wakuna kiburi, nasema mimi ila lanja, siko na kitu kuinherit and I worked my way out of poverty. So pia wewe jitume kama mimi nilijituma.
But wewe pia unakuanga na because I think hata uvenye umesema hiyo kitu nimefikiria historia ya kusaidia. Because me feeling that naonanga hizi videos za that was epic unasema nataka kuwa umse like unajiambia buda natamani nikuwe umse ana give back umse anapatiana nataka nikuwe kama Mr Beast. But sasa zingine unajichunguza unasema buda madhe anakuja na kuomba 5 bob una mnyima juu kwa kile yako unajiambia buda mimi bado sina enough cuz labda una struggle kidogo but uko privileged kushinda umse anakuomba but unataka ukiona kwa TV mse akipatiana $1,000 una feel that buda natamani sana nikue
kio level
tu kio level but wewe hii kidogo nyoko nayo bado huwezi patiana una get
nijo kile yako imefungwa kwa poverty
akili yako bado na feel that yango bado si enough unangoja kufika
hiyo yeah. kuna hiyo issue sasa na feel yes always ya kila mtu hiyo number 1 but ku elevate poverty kusema ilipatia lessons which is not wrong
Nishatoka
hapo, sasa appreciate. Mimi si appreciate poverty hata kidogo. Mimi say personally nikapata hiyo option. Nataka kuzaliwa Dandora na Dandora imenipatia a lot of lessons. Si vako, mimi nazaliwa Muthurwa, nikaishi Prince Tango Shiranga, then Dandora. Huko yani. Nikapata hiyo option huko Marunda, boss. All the lessons at Andorra, all the hard, even the hardened material, street smart.
Wacha uone lessons. Wacha uone lessons za runda pia.
Wacha nitembee na kachiwawa mzee. Wacha nitembee na kachiwawa niko najifunza vitu za machiwawa tu yani. Mtu amepitia poverty atakwambia. Most people wanapitia poverty, hawaweza ku experience hiyo kitu tena. Hiyo ni nonsense. Msemi pitia privilege unasemanga, "Oh my god, you know you
hardened." Sisi mionaza always itaka ku yes, always itaka kupitia tena, but wana appreciate that.
Appreciate kitu.
Nilipitia hivi so ukiget sasa unajua boss hii ndo kitu nishaiona like ushaiona hiyo shida
but muuliza kama neza trade hiyo ina trade haraka sana kwa sababu sasa ikiangalia kila mtu ako ghetto anataka kutoka ghetto
true
kumaanisha kurudi ku trade hiyo kitu yote uende for
trade kwa card
acha nipatie example
kwa nini card na ku learn kwa lessons za ghetto ndo ufike huko
nipatie example wase wa ghetto acha nipende tu number. I think NBA sako ame announce chambo kidogo. About 80% of our gate wako hardened. From vile wanaka, vile wanava, vile wanaongea, vile wanaishi. But pata ujama kipata kazi kwa corporate entity. Ako willing to let go of you hardcore yake vile anaongea, hata change za kuongea kilami 24/7 ku fit kwa hiyo environment mpya saa hii yani. Kuzo wataka kushed hiyo nini? Wataka kushed hiyo ugeto yako kuna lessons but wataka kujidetach na hiyo as much as possible.
Sikatai lazima ujidetach but una inaku build that uweze kujua boss acha ni cause for the sake of hii life mpya acha nitoke ile nyingine una get as difference ya wewe na ule mse mwingine cause yeye ameishi akiwa privilege anasema ah buda hata kama simkae basi na hiyo kazi yenyewe una get hana hiyo drive ya
yeah.
Buda lazima nitoke home like home buda
tunakukaliki
home siwezi rudi tena lazima tu ni work hard ni maintain kuwa hapa so kama ni kuacha kuwa hardcore venye unasema lazima nitawaacha una get as opposed to mse mwingine mwenye ame get it easy ako like ah
Liwe liwalo,
sisi tuko bana, maisha ndo kitu...
Kuna mansion home, sijafukuzwa.
Mbona tusumbuani, unaget. Iyo ndo nilikuwa nakuuliza.
So, Mr. Appreciating mambo ya poverty. Ya, ni kweli unasema. Najua lessons ni melano. Kutoka kwa ghetto.
Kama ungekuwa unazaliwa, at least ungezaliwa Runda. Kama ni kuzaliwa
mpia. Kama ni choice. Ukiwa kato mboe, kuna Dandora.
Wacha we experience mashida za Runda, wachane na...
Kuzo, unembia ukizaliwa Dandora, utakuwa na karibu na dump site, so utakuwa na immunity tanza ku build utakuwa hardcore ama ndio ndo kwa softy
una feel immunity yako sipo sasa
iko damaged boss Dandora secondary school tuko hapa kwa shule kuna fence pale damsite iko pale
hivyo I think labda ndo money immunity yako imekuwa strong cause uko hardened umezoea
takataka
Dandora
boss umekaa pale kwa daru
ukuja kwa fresh air uko tu sawa like una appreciate
unapata home 24/7 bana Ondo acha nicho kweli. Ili anyone alikuwa amesoma Dandora secondary atakwambia. Mko class mko pale chemistry unafundishwa sijui sulfur smells. Hata mmoja acha kwenye mambo ya sulfur smells. Na you feel hapa hivi wakitanileta kataka. Now kuna element ya immunity inakuwa boosted ukipitia hivi. But wengine wapata anasafa bronchitis na vitu kama hizo. Kuna sema umia sana vitu kama hiyo. But I mean kama hujapitia hiyo life ya ghetto, unaona ni kama oh my gosh, life in ghetto inaweza kuwa ni poor manini.
Poor experience.
Ni poor experience. Ni sawa.
So una tuna advice wase cuz acha niziwache cuz najikaa paint kama babi.
Yeye ni babi.
Tunaambia wase.
Jamaa wale kwa ni babi.
Tunaambia wase. Eh buda huko place tumetoka.
Siku nzuri.
So si kitu yako.
Boss, eh si glamorize ghetto. Mimi nimeishi ghetto life yangu yote. Nimesomea ghetto life yangu.
Mimi nimeishi ghetto.
Ah, wewe si kuna kula fish 24/7. Fresh fish.
Ah, buda. Sisi ni ghetto kama
Kisumu kuna ghetto.
Oh, unafeel Kisumu yote inakaa Runda?
Si Runda, but at least Kisumu inakaa si high class,
inakaa Huruma.
Huruma ni ghetto. Buru ama K-South. Unafeel ni Kisumu si jipoa.
Si ni
wasa ghetto, I think.
But at least mimi na appreciate. Me, I think neza. Kwa siku wa vibaya hivyo sana, so I think naweza sema, buda, maisha ni maisha si mbaya. Naweza tamani tu hizo struggles nime go through.
Wow.
Kama,
unataka mtoka apitie hizo?
But naweza taka kuwa aware that hizo stuff zina exist. Like, hata nikiget mto hii. Sita, nataka yes, better life than yenye ni maishi, but akuwe aware of
hardship ile mpitia.
Hardship. Kwa siku wetu hapo tu.
Kwa softi kuduka.
Buda akue. I'm hardened kidogo, but si methods.
I'm hardened na kula cereals asubuhi. Bala kule rabuni na kula cereals na vitu kama hizo. But iko tu hivi, to the parents, wala na resort yao kwa ghetto. Hakuna kitu anything wrong with that. As long as tunapatia life better yani. Tunapatia life kwa life yao. Ni sawa. Sisi tumegrow ghetto. Kuna better men wale wamegrow ghetto na wamekuwa bigger sana.
Yeah, tunafeel tumetana poa. Si hatuko vibaya sana.
Tuko sawa. Mimi nilikuwa sikuwa homeless na nilikuwa nakula when nilikuwa nakula na nipelekwa shule. So iko sawa.
So ni lawyer ajui ufai kupatia na ufai ku get permit from.
Hiyo ndio issue. Kwa ghetto ya Nairobi ngelewa. Hiyo kitu.
Sasa ni lawyer boy.
Ungekuwa ghetto Nairobi, ungeelewa lazima upatie permit. Tunasema ni for those people like kuna was thinking about to put your hardship for the sake of hardship. Usifanye hivyo, mimi na believe kama unapatia mself life better, but hiyo mtu yongo atakuwa very lucky that yeye ataishi ghetto na feel hivyo.
Okay.
But mimi ningepatia choice, ghetto staki, nazo lessons kaini nazo. Na ningekuwa ningekuwa Kenya by this side pia. Niko New Zealand.
Uko na story nyingine ama una feel?
I think tutaachia tu hapo hivyo sai. Tuseme thank you for joining us.
True.
For another episode of the Nairobian podcast. Again, like, share, comment. Lakini by the way, mkilike inasaidia kwa algorithm, inakuwa suggest kwa watu wengi. So, kama kuna kubambanga pia like, usikuwe tu na like tufanya kitu, kufanya kitu yani. And then kuhusu mambo yetu ya uploading,
kila weno 3 PM on all streaming sites. I think tutamalizia hapo.
Ndio, tunasema tu Nairobian podcast, we talk as we can,
talk as we want to.
See ya. Also TikTok.
See ya.
Check it out.